cakes on our margarites. We have one on tea. Sugar. Baba.
Nixon, leo twakuachia magreti mikononi ukawe wake daima. Mikomani leo vigelegele, mama Lois baba baya wakuaga. Mama Mary na baba Josefu, mpokeeni magreti kasidi. Patience, Lizzy, Nelly, na dada Josephine, Elijah Katana na Samuel wafurahi. Nixon leo twakuachia magreti mikononi ukawe wake daima. Mikomani leo vigelegele, mama Lois baba baya wakuaga. Mama Mary na baba Josefu, mpokeeni magreti kasidi. Patience, Lizzy, Nelly, na dada Josephine, Elijah Katana na Samuel wafurahi. Leo twakuaga magreti, kipenzi tutaonana.
Leo moja kwa moja, mpaka kasidi.
Nema furaha na pato, na amina kuwaga.
Leo moja kwa moja, mpaka kasini.
Salama na kaka tuma, na pia antipeshe.
Leo moja kwa moja, mpaka kasini. Leo moja kwa moja.